Downloaded from ilovezedmusic.com.
Hata nikigania nami nitanyamaza kimya. Yuko vitani na mini kukikiki.
Atanipigania na mini tanya maza kimia.
Pepele yo, yo, pepele yo, hey. Pepele yo, mudomo, mudomo, sito.
Atanipigania na mini tanya maza kimia.
Music.com.
Do something.